Kushoto kulia, kushoto kulia.
Yashi,
kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone
boy.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza mama.
Konde boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salutu kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala. Hey, wasoni penda kazi wanayo.
Hey, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Hey, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo. Shakwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia. Madu wote rupsa nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga, hey. Hakikisha unanukia, oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza vanga.
Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Ase Samina mina
waka waka
Samina mina
waka waka
Wanotaka shindana na mimi awapati atasare. Usishangae tatuna vipini. Mie makonde chare. Piskwa lonileta mujini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguliwa pingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia, oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Washa tochi ya simu satuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Kapandisha wazimu analicheza vanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto
kulia.
Kushoto kulia.
Maniga joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto kulia.
Everybody.
Kushoto kulia. Kushoto kulia. Washa tochi ya simu.
The Mix Killer.
Oh my god, it's better sound.